Westside music.
And you say,
just follow the beat.
Maswagiri gas. Ina Mr. Kaoma. Mambo Jambo. Eyo Ukraine.
You know it's all.
Yeah. Matani mukulo tokomela lokupeja.
Uwani. Yena musari oye niketile tomboni. Ani mufuma ni nani fumbile. Koni swani we nana. Kikwa hulena. Ani kwan kuksi afa. It's a time to enjoy. Uweni let them down. Uweni let them down. It's a time to enjoy. Uweni let them down. It's a time to enjoy. When you let them down. When you let them down. It's a time to enjoy. When you let them down. When you let them down.
Abazivi kolu izu size life ye. Wena batilolu zivafela last ye. Eke waka vule la ubasiye. Nina kwa pilu ya kakafela ni bafiez. They think they can reap what they haven't sown. They are just here cause I'm having shows. Forgetting that it took the main source. What we've been through can't even mention. Yeah. Nifitile ni wena mukunga tiana. Mwakusea mwakuli la mwakuna tiana. But you never left in Elusala tiana. Baba boni sifu mkona avala kana. Tautoe kola life elu nyandezi. Nevasi yoba manyandwa na lulambezi. Lavona lila toba nelila matezi. Kwano wena la hao nelila matezi.
Uwani yena musari oye niketile tomboni. Mufumani nani fumbile. Koni swani we nana. Kikwa hulena. Ani kwa mkuksi afa.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda.
Kapa malango. Feza skolone minzi mwa high doing nothing. When I know likwali waneka doing nothing. College ni pressure ayo na balikali high ma lecture la usi ya fasting. Uketana ya nana ni bed space. You think I can let the other babies get me. Ani kulumuki ni oketile na fale even when I couldn't buy a biscuit. Mulimuki ya kwalu la minyako. Uswanela kuikola kinyako. Usilile mikai milapo. Inge lufulu wa minkolo ya lilato. Mungata kima go digger. They only show love when you go bigger. Uti auti aipiaka kozo feo meni nani. Nivate fela mali yaka emi nani.
Uwani, yena musari oye niketile tomboni. Ani mfuma ni nani fumbile. Koni swani we nana. Kikwa hulena. Ani kwa mkuksi afa.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy. It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda. Uwe ni letenda.
It's a time to enjoy.
Uwe ni letenda.
Yeah.
Uwe ni letenda.
Baba mneva matanga. Nilifela penene va mwatanga. Kono wena you been there for me. Kuti nikusie mami ankoni. No way. Bene Honorable Watson Nyaumba, Nicky my General Dealers, Mr. Pardon, the Kosound Kanti, Gift MP Samba, Top Fan wa Famongo, Mix JR, Mukisa, Baluko Nagaru, Mr. Oscar Sempieka.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Manny West Steven Kavu, Fraperi Susi, Kavinda my standard Kuchar. See.